Alemania, yo casi a Siria.
Sitakutenda, tunaprokia love sitenda, nakwea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikikupenda sitakutenda, tunaprokia love sitenda, nakwea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikikupenda sitakutenda, tunaprokia love sitenda, nakwea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikikupenda sitakutenda, tunaprokia love sitenda, nakwea love so tender, kautaki unaweza enda.
Die, meaning toxic, no, but militarily. Fan shit is smoking hot, unge dhani she wa kato pa fanis. Ukitaka kusahau ex, palipa mwisho wajipata ni busy makali. Ama 2 hours later kwa simu yake miss call ka 30. She want to teach my lesson, super kwanza do malize kali. Isu ya huchik ni rila kuliko mafala na juta machaji. Hakuna pole hapa for what, hakuna samahani. Lasi mteja wa nambari, walienda vacation diani.
Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda.
Player mi nita kuchenga Fruity Loops ina mix na blender. Haku show sisi fu mgema, especially kame toka mirema. Neza kuacha ina dilemma. Nikupenda lafu nikose kusema. Unipenda lafu nianze kukulenga. Ushangai, what's my agenda? Am I your lover or your lender? Ukinisotesha mi nita kuhepa. Juspendi mchezo kwa pesa, na kubomo nikidai kujijenga. Na deliver nikani kwa labor. Monkey business dai yoreba. Makanga venya mebeba. Nilipea number, call me later. Simasu, leta matenga. Wakipanja misi tunatenda. Rashio kidu ifiki mape. Mashabila kisu na rada agenda. Una vege na chinji ya brenda. Kena bado nataka macheda. Kama utaki chikiwe kuenda. Kama utaki chikiwe kuenda.
Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda. Nikupenda sita kutenda, tunaprokia love sitenda, nakupea love so tender, kautaki unaweza enda.